Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Gani kante to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sew jamnyal sakrabe hedibe batu mawdo do yewtagul kabaru leedi ndi latike sababu raf pamu deral hakune politikobe Mali e wi honjotobe lam hakuna jahana fe hinnaade yewtagul leedi yo buri fufu mbem fanda ngotanaabe gollirde sariya police be do gollirde sariya police be don en ngoni burde fufu wadde yugulkule Mali do dum woni ko holita le tongade ben sapo do be dal lulngol ben lugogol fedde Frédéric et Bert lulngol Mali maître mel hultama wide didi do tati Mali kobe una didi ko fawi ben lamda be fufu bi ndam beltani jogola transition ardi be cellal be holliti na politif ben hadde yergol tiafaje le bolidi be holti dun kenyan do ben no jamarande ben hebata tiafaje pharmacie de yalla timminde ben kabaru tiafaje sellade di ngon sembe kabaru jamen hande kigir aljumaare sappo jetti le région tane 2021 bismillah sakirabe ko permis so holliti fian dabare men landiral batu mawdo do yewtagul kabaru leedindi ben kabaru leedindi hal mun be himi heewi sane hakune politikobe Mali be sugal ko kala mayga mimmi hala mudun ben yontere yabidande bangal golleji di gouvernement ardoto hinnade fanda mudun e wi makko be yo andude sane sababuji tidal leedi Mali ka non politikobe ben hono RPM parina holliti wada fuf ben wala fuf ko dun nafata e le yewtagul kabaru leedindi yewdo keddan ko ben kalifa goita e du fayson Ousmane Oumar Wegole Ousmane Nyalibouli
lambe fedde pari enande kolliti wiide odo botu wala fu ko soggel ko kala may gandartata yella na beyda wattu biyaado mo lam hakkundejo han lamade kedde mo ko no dutti jigi bakita konkol secrétaire général fedde pari enande ko mo sifido hen
gonga kay minen hayne kemi ko be kolliti jodda halaji ngade do yewdo ngoji yedum joyre non yella lam hakkundejo ana jabbo lebbi jene keddi didi minen dum nangami hakkilo won dabareji kollitaade no leddi yaltirda le tidalaji minen ngala do nde dabere joto ngoji on hasindinaka e ngala bo de mudum wattudu wala fadum wade
fedde no dirtende RPM wonde le leedi Mali ndi du do tawa holitiwde imadraji di lam hokkude jo hani fewtudi wana o do batu be bihi batu nganno le leedi medendi le ko dabbino ko no dir dialogue national inclusif lam hokkude jo ana way tuugade dum yalla wayl tere lamu ana wadli nokko
tout ce qu'on va dire
ko hani wade fu politama le joda halaji dialogue national inclusif le magal dabereji fu politama yimɓe fuu hakkillo muɓen ana e majji wiyede kasen joɗa haalaji goɗɗi gaɗe yo ɓeydude almusaɗɗaji tan noon tawene heddeji goɗɗi ana hollite wiyede almusaɗɗaji ɓuyte
wattu joni oɓe gondir lannade oɗo batu no laamorɗe leydi Mali ndi hani ƴewtirede kanko ministre kumniɗo kabaru ɗiɗo golleji o wi madaraji waran fuɗɗude le jonte garoje ɗe
wona fi fanda transition ƴewtade kabaru leydi ka ɓuuri foof mbiyen hitano yo hertande ɗum no mbiyen laamu gotanaɓe ɗum woni ko holliti mbiyen dunke politique Brahima Mamadou Kone e wi oɗo jango ben lugotodo yo golle moddo jati ka non joni wona fi ben wattu mudu denno bo darda lam ko be hebe be ben hinari denagu leedi ndi e kanye landina do woteji o mo metta dun ko kala ko habra do mudu le batuji jabididi njeba ko kedda nako hanni Moussa Malle Sissoko e do fostan Ousmane Nyalibouli
sini yewto ngoji ko litade wiyede ngade le dialogue national inclusif o ngada noma tidal la ngado le woteji ngada de hitande 2020 di ngatano lati di sababu samugol ibeka e lam mudun ka joni wadde joda hala goddo kasen mi yey fu nafa e mudun kasen le kalti dal ngada no ngangal ko halte fu halama sa ndari jattu wattu wala kasen fa wiye joda halaji goddi ngatte fa yewto ngoji jati ngade do kabaru Mali ko fawi e yewto ngoji gollerde bangal kebal neddaku fa yottade politika ko sini mbi kasen joni fa yewto ngoji ngade le leji ndi dum jati sa ndari wana ko lam hakkunde jo hani daranade lamu jodi do e gonga kanyum dum han latade darde mun ko himbe Mali kasen din yo halti dinde ka medem mila ko malinkobe kasindini joni yo golleji jati golle bawdi nafude jaabuji kebe le lam hakkundeje o
sakrame tutu haglaaji ma do kabar yon bangal bem am facebook kadi twitter gulle tati kudde fofu mbeer wadde jibbu jawdi le Mali do woni su yimbe sarija mbenn police sabe kanye yimbe don dum woni ko holta le tongande sappo do berde mbenn kore fondation Frédéric et Bert mbenn dum waddi mbenn lollirdo Mali maître dum wadama e le lewru masitande 2021 mbenn matnama ko baddu nyande sappo jidi le urgent jabindo bamako do ben didi do tati Mali ko be landabe dum woni unyaaji dino de ko fami mal ko be landabe fofu litti nam beltan sene jogola transition den no feccere woterande be beltanaki kabar mudum goni gonbe li sa halidi ndi do wadi den nak wodi den nak yanna kedda nak na alsisa
jawbu ngay luka goji di holiti wiide le temdere fu debe sapo e jeddi yimbe la landa be kana yidi gouvernement leedi ndi wara imma draji fewde rafinde nago e be jidi jande leedi ndi faabe jan wartire e ndoke ko golla miskina ko du habe yude le leedi ni feccere be do yimbe landa be ka fu holiti wiide imma draji yimbe la kumani be diina le politique leedi ndi wana ko mudi to ngande holiti wiide kasen nuko hewe yimbe be fu ana landini yaade wadode wote le wote ji ngarodi buri fu le region gao debe sapo e go o le temdere yimbe la landa be fu holiti wiide kanyo en kana yidi kaldal kawral china ngangal yewte tay mal hemre e jeegon ka holiti wiide wala fu ko andani le dawtere ni ko wodani kabotobe leede sel ngombe le leedi malindi ko yottoto debe tati le temdere hakune bibe leedi mali landa be ka fu holiti wiide golle ko fedde ministrement wodi wadde le leendi ko wana ko weli dum en debe joyi le temdere fu holiti wiide golle ko soldats en ngombe le fedde barkande wodi wadde ko dum wana ko weli dum en
ñan na honjot egube wuddundu na heddi na jukki wadde bamako do tiagal be mbiyanna nyamana fala jamadun senu dende kalabandun no bisimi mbiyanna hakki temedido yimbele urube rewbe e sukabe urube bulkesi e mondor den o wi fedde yimbele bisimbe bedde do egube na hasindini no hayawiri mbiyanna kabaru cellal e kaydu ngure mamadou famaka sisugo woni hore jonde do fedde kedda na kum hanni draman maga du faysango alsisi
edo yimbele egube urude jonde mu e gombe kalabankuro sikoro bulkesi ka e mondoro adan mabbe ana yetto yimbel teme didon be hakkune mabbe ana rewbe joyon kamin goto ko ana he muridu mudu yotti libbi jetti ana heba sukabe debbe gombe hakkune mabbe dum toro dande de filtinaka be ngoni de si tordaji fu de wattu togo min ngoni kabaru mabbe o ka ana ti won nyawbe gombe hakkune mabbe dum rewbe jogi be deede hakkune mabbe ka yewtama de ngada noddango fewde jamarnde fu yalla ana wallirami suddamaaji kadule bontede arkileji fa yetto ledde min kaldi e mer o kan suudu commissariat o do kabaru majju ñalo mo hande o wala fu jawb nango hoore mo kibi tofe
hono jamara de hebirta tiafaje jamara de dina tiafaje jeete e lew boli ben landul gul la wonno mbien no bernde ben karutal kenyen yimbele cellal bamako do ben karutal gal e ngari karutal gal yimbele urube dunke en cellal urube bamako segu e kanyen gal ko don ko ben fatia tar du fasta ko mi usman nyalbul
e be gulde mo ni de kawar tiafaje fa hande na hani jamara de hulite faratiji tiafaje jeete e lew boli docteur arama dominique goto ardibe de gulido tiafaje hulite wide alhali cellal o natti ani
l'utilisation des médicaments
nawtarade nyawbe safareji e mo tassane na nyiminaade ana way latade sababu fa safarande wasa sawrde jomon pedde jundi sawr gongod na latade sababu fa nge nyawdi keba sembe ana way latade sababu jati fa jomu yawta
yalla habude tiafaji jeyta le bulidi ministre fmonide cellal na yidi humcende hore dabreji mawl latade sababu jamarande wawa surude tiafaje jamirade de kedanna docteur Sekou Oumar Dembélé ndina wotu ministre cellal
basalas mamadi
amo wa handen faybe galay amodu an ba yota les ses comme ngaji to e seda jati ko nodete assurance maladie universelle dum waran fudude himbe leddi fu ngatete hen lan keba safareji no kasindiniri
a tous les médicaments
gullide laboratoire leddi mali jeedo hinade krongoji kabar mudun mbicirni wide ele ko di huncana hore ko do podde tema didi e tapani nay didi jawtade bangal nyaw bubal e ko nandi mudun tapani jeegom e jennay anditaka bari jena li temdere na jedda saraji denno jati frati itugol yonki kultama bidi rongoji ngada di le region ngaji kay kulkuro sikaso e segu
mem jande men hande ndurtu nuku esika latike men ben kabar mudu jibike sanne dum woni dene benna kura bamako do ko police be ngari fa ben den liba mutoji ngado do ben imadraj do datul ngol lo sera likol do sakiti lata de beddugol kaaje kan dum la gaz lacrimogène den no ketno ko draman may ga heba nen ko police be salike ben jabaade lamd mako landuke sukabe lukuy be ketdan ko hebi do fasan alsisi
yamede mutar e
woni bel gonno be do mutu ngaji mudu en do tagal mudum police en be ngari be didi gonno be do mutu ngaji di sukabe jangobe le sudu école et sika odu fuddi weddude be kaaji womo be barmi ni police en be di noddi hono robe mudum wara faabobe be otti sukabe jangobe be nabbi be be paddi gaz ngaji nukure le fu won sukabe jangobe yube hakkele mudum won wobe barumbe seeda to mi gon jon do ka mi koto be minen sabi wi'a mo mo fu yalta
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakrabe se ngari kabaru en liaison ngadi bi to kay to hakki chaban to ton ben ardi be radio jom ben kala be don radio ben to ngalure kay ben lande ben ngadi kawrutal nyande sappo e jiddi liwru dum alkamsarande e do ben golleji radio den no hono jogoradi kabaru mudu den no tan yalla e lato sababu kambe ben gollobe radio be na anda ko hani hinade e le golle o ngaldo kawrutal itu jawdu mudun woni ben initiative urtel landi dun woni mer conseil régional kay ben do mijo initiative e kanye e do mijo ben urtel dum takabar jamen jafu do sakrabe dum takabar jam hande ben micton ton bawe sar fufu fumpitade do bembal amen 3w.tutamani.org ma do do jam 3 do sede yotre meden dum magazine yewtere meɗe magazine ɗum en magazine rewɓe toutes les femmes du Mali hannde ana fawi dow kabaru serawol 050 mbiyan adaru 33 ley temedere posuji ɗo han tottede rewɓe nden noon ko gouvernantaji so joƴina ko mo kanko sugel kukara maga ardi weɗo rewɓe holtiwide 2015 noga e jetto rewɓe jeegomo tan heeɓi place e ndenno ɓe holtiwide mettama jottiki kanko mbiyan ho radio gouvernement o keɗɗon no keɓe en kanko mbiyan Imran Akilu Maiga e Mali Diawara du faystango mi ho radio en kirijo Abi fedde mawde dental pelle rewbe lolindunde kafu premier ministre bammi aaji yewtade kabaru yiddugul seria ada totade rewbe le gouvernement o ngol yewtagul yo bangal numugul rewbe le ministre e goldirde lam godde yo aadi bamado wattu kawrutal hakunde hore gouvernement o e kanye rewbe ardibe malibe den rewbe dun bammi aaji faabaade transition o fa yotade e sarti mudu keddana madame dambele oulimatou sou kanko woni hore jof fedde kafu
il fallait juste
ra han non tan be ngata gouvernement o roba injetto den adadu tabantat li temadere tabete ka rinnaki dum fa hande yeddugul serol gul na jukiti den non kaldi horojo gouvernement o ko jabini ko nangi hakilo amen jati holtimi wi de ko golla ko gasali ka non e le korta ko fian dabareji montinde kabar mudu bangal no mogol le guldira lu de kabine madun pelle yogaje bangal yewtagol lo nule guldirde madun landinal batu modo leedindi
du Forum national.
Toutes les femmes du Mali.
ñalawma hertanango salligi rewɓe yambinama ñande aljumare nde to sinsinna e ley sel kutala sisde subaɗo hikka woni imadaraji huccine hoore bangal hetogol cellal rewɓe fanda e wi landiniɓe yo hinnade kabaru muɗum no fewiri ɓuuri fofto rewɓe e surbaɓe temeɗe temeɗe yimɓelen hawrti e nde ɗo yambere imadara totingol deeɗi fuɗɗi ñande alalbare nde ley cuuɗi dogotoro yurusu fanda muɗum won tuttude maire dabareji ley wattu daɓɓo hakkude e juɗɗo kala ko woni kasidine rewɓe jogube hakkunde duuɓi sappo e joyyi e duuɓi capannayyi e jeenayyi e wi laddineɓe oɗo imadara latto sababu totina deeɗi yalla hadde maaya maaya sukaɓe e inniraɓe yo dunno huncande hoore gurdam lombam rewɓe e galleji rewɓe jangguinoɓe jangguinama ñande alalbare nde kabaru sarewol 13-25 talkuru jaam e dewral aljendu e wi landineɓe jangguinaɓe ɗum gaddan imadara faminde rewɓe heddiɓe gonɓe ley nokkuji mabɓe dow ngolɗo sarewol landini kawrtal ngal to gawtun woni musonet e do itugol jawdi ministre ɗum timminta yewtere meɗen rewɓe toutes les femmes du Mali hande yo en ji yontere warore